Mwambie Farao nimeokoka, sitarudi tena Misri naenda Kanana. Mwambie Farao nimeokoka, sitarudi tena Misri naenda Kanana.
Naenda Kanana. Mwambie Farao Remember where you got it first.
www.djericom.com.